Rasel.
Yeah. Honey for money. Honey for money.
Money.
Honey for money.
Money.
Honey for money. Nilimjenga ball, sahiye ni bola. Tut zote nilipenya hata kaa lieka gola. God on my side, nenji kasola. Push kada wei naka nini ya mastona. Nimeja kuhaso, nandragia tu kuhongwa. Nifonza leo paralo kwa na plan, nilichorwa. God damn, telo si grand gold digger. Niliamba na manane kwa za god nine figure. Nina endele, atakani na kisogo. Akili ni nywele yangu tu, ni ubongo. Wana niona shadow, naona 3D. Nimeotoa jesho na plan tu kuna debia CV. Honey for money,
honey for money,
yeah. Honey for money,
yeah.
Honey for money,
money.
Honey for money,
money.
Honey for money,
money.
Honey for money,
m. Honey for money.
This no rain, so kade mina nyesha. Ule dem ade nika mari pesa. I go to boss, kuna plan kunicheza. Kuna plan kunicheza. Kasere mala mina work number. Nasaka easy ganji leather tu ile mbao. Way game nime steady tena nime mbao. Sell for onion CD tu. Kama ngao, kanganya mi, na watandia. Ajo pige mdomo tu, watagaramia. Omenyona na mia, wananiparamia. Vitu hot kwa studio and laitu kunikatia. Yeah, honey for money, honey for money, honey for money, honey for money, yeah, honey for money, honey for money, honey for money, honey for money. Money on my mind, I was never idle. Trusting in God, fuck those idols. Head to hustle, to make you a financial muscle. Head to hustle, to make you a financial muscle. Leza ni chaji janga, cheko mfuko veni mezi jaza. Wako chini kama mchanga, na step yotu kama fama. Mkono ni na mashilingi kama poko chikive nezi gawa. Chikive nezi gawa. Nina embele, atakani na kisogo. Akili ni nyele yangu tu, ni ubongo. Ubona niona shadow, naona 3D. Ni matoa jesha na plan tu kuna ribia CV. Honey for money, yeah. Honey for money,
honey.
Honey for money,
money.
Honey for money,
honey for money,
money.
Honey for money,
honey for money,
and
honey for money,
yeah.